gezemem.
Zombie,
it's the kids, baby.
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu na jiona. Unafosti kujiposti posti na kuna kitu naona. Wewe sio wa kwanza kukupenda, naweza kukwacha na ukaenda. Ukitaka ushindani utasarenda, utasarenda, utasarenda. Haya haya tia maji, haya haya tia maji. Kununua zako wezaki, basi bora unywe maji. Pia tena umepauka, unapenda attention, attention. Ona limekushuka, sikupi attention, attention.
Mungu naomba unisamehe kwa hili kosa,
hili kosa.
Huyu mbwa nimemvumilia, nishachoka,
nishachoka.
Nilikaa kimya bubu, ukaleta udwanzi. Sasa leo na kujibu, upate vifolozi. Kwanza kisu chako butu, hakinui ya kikati ya ni bum tum 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 tuku tum tuku tum tum. Unajiti ya mchati una kitu
unachoni uzi, unakumbukumbu. Ulikuja juzi, umekonda kama mbu. Kakupa ujuzi, kukutoa ukungu. Usilete makuzi, kaoshema.
Huna jipya tena umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa, ona limekushuka, sikupi attention, attention. Sibora unajipya tena umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa, ona limekushuka.